penalty. Tell me,
see what you kupitia moto. Najua nivyo na nitakasa. Sio ajabu duniani kuona chuki. Najua they hated you first. Japo na uvika na vikika na tupwa chini bali. Najua umeshinda yote. Kwa haya yote nina imani ya kwamba
tarajio ni ushindwa kuwa patient. Najitabiria na kujipa moyo. Naomba subira. Kisha najihisi uwepo wako nami kwenye hali zote. Imani yangu iko kwako. Kisha najihisi uwepo wako nami kwenye hali zote.
Unatembea na mimi.